dreams.
Ay, oh, yeah.
Mommy love, mommy love, mommy love,
no love,
mommy love.
Na, 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 na.
Yeah, sipo kazini nyumbani, sendi tena, 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 ba.
Diriba mbe.
Mwanamko ndoto yangu, ona ishi kwenye kele yangu. Tafadhali usinitie nyambo, sina kitu ila wendo. Nipe mapenzi vitamini, A mpaka Z. Nikutaje mara nyingi kama pesa na change. Napenda unavyo rotate, uko softi mama unanukia fresh. Natabasamu kama la feti. Come close up, you are my girl number one. Moyo unadunda na kufata number one. Pendo nanukia perfume, kwenye stress unanichum. Macho ya kusinzia kama umekula ndumu. Niliwaza majukumu, tukazia umuhumu. Inshallah tufike mbali ila vizuli ya vidumu. When I'm Rambo ministers like a movie, wanafatilia wachambuzi.
What's up with my love? Vitochi, ntakununulia smartphone baby. Na ulivo baby fancy, kila mara mimi takupost. Msitu bane bane, haya ingiliwi mapenzi. Mkipendana wawili wapenzi. Haya ingiliwi mapenzi. Wapendana po wawili wapenzi.
Mami love, moyo umekupe fast kwangu. Mami love,
mami love.
Mommy love, mommy love, teneli kaskas was mommy love. Ukweli wangu mini wewe, ngariba wangu mini wewe bo. Isuya zangu siko nawe, napata ranki wanawe. Tukiwa bedroom, jinsi ulivyo zoom, moyo unadunda ile kudum kudum. Mambo vum vum, jicho nyenye ndum, kiuno nazungusha kama vile gulodum. Chunia mabitozi baby vimba tu. Mapens kiko ons baby ringa tu. Ato kije goz goz na mandinga juu. Uotishe kwa mapoz kisha chimba bu.
Embu watana na vitochi, takununuli ya smartphone baby. Na ulivo baby fancy, kila mara mimi takupost. Msitu bane bane, haya ingiliwi mapenzi. Mkipenda na wawili wapenzi. Haya ingiliwi mapenzi. Wapenda na po wawili wapenzi.
Maisa yangu bila wewe, sawa kifalanga na mwewe. You my only one baby, you my millionaire. You my everything baby, you my millionaire. You my only one. You're my everything.
You look
you're my
love.
You're my
bad man kill a lie. And I did them self. Come and be an ab and I did them self. Yo lo so Bugali. Yeah. My